galanga zijukira bwe wambita bambi zijukira bwe wamatizanga omukwano chokanga yesawa tedda mabega techachuka wentyo wenzijukira omukwano guli ndwala omukwano gweta bimazeko bugezi era mpulira sobetwa katika nsali na busazi magezi kuba mpulira ngenderera ninga empologoma enonyo mwana gwayo empuna malungu mudungu lyo mutima gwange bwezi wuna bwentyo ndi wano enjuba yange techayaka Ndowoza omukwano gweta Hey, omukwano gweta Chengamba kwe Ngolino muntu kwe wayagareta Kwe wasima no ganzo mutima Ngatebunda babu kowanyo Evida otebi nkana kananti Yadabalunji ndagana na mwatu Na yo muntu ya kusensero bongo Te yeso nyika Omukwano gweta
Simanyo bakulita
Simanyo bakulita